Amaboko hejuru, Top Gangs, Jay Party hejuru, Amaboko hejuru, yeah, hands in the air, Imyaka ibaye myinshi, irashize n'indira tache, ahuri hose gusunyumva neza, uracyatera kuka, hari abari mu bitaro, hari abo nzi barara mu biraro, hari abo nzi twamanye ntakirora, nyagasana ntije kuba nkiriho, ni kuki nakwishima ngo nshimagize nyiricyubahiro, nshinjagire niterure, ndangurure mvuge n'ijwi rirenga, burya ubuzima buraryoha. Ugeze mu matage ukifuza kwisubirira ibwana aho wabaga udahangayika reka ntibyashoboka mu buzima habaho chance na gas sinjyana igora ndaceceka usanze ngagira uko buje ngatuza sinsara ngo sizore cyangwa ngo nigunge ngo ndapfuye byose mbifata nk'ibibaho ku isi nkarenzo nkabyina sawa sawa udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite na mbona Mbese ninde rubanda Ninje, ni wawe, ni bo, ni twese Gusa bagira menshi Sifuze kwa ribjimi Si kufwa na chera byahozeho Babyumvishe cyane no mu migani Ukiri ku isi barakuvuga Bareke bivugire Wawe renza aho wibyinire Wita umutwe ubateho umwanya Kuko ntibazigera barekera Burya ururimi rwoca n'urundi Ntabwo bakinshirisha tukundi Nikorera Karuma gusabita mbuza no kwibyinira Ibyisi biranshobera Burya koko n'amabanga Abakire bararira Abakenye nabo barahogora Ndereka ntibiki nkanga Ninavumbuye ibanga Njye bishimira Imana Hasi y'umukene burya hari undi Ngaho jyana nanjye Niba ubyumva nkanjye Si ngombwa ngo wigunge Ngwino tubyina reka mucerenge Udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka Ntafite na mbona wibyinira uko ushaka Utite ndota nabona bamwe bagenda abandi nkabona baraza ubu sinkira urudoga hari ubwana haje ubwanwa ubu nzi impamvu bagenda isi ni muzunguruko niko k'ibintu byarakaze abenshi muri twubu barasaze ndabyina bakayomba kandi nabo barabikora ndatambuka hose bigacika ese normale kugenda nibaza icyo bashaka ariko menya risari bibarya mu buzima urajya ujya urwakuvunye kwitunira kuri njyewe ni zero ni haha nindawuceka ndacyari kumwe n'abasangira ngenda nzakomeza mbahe sitafu z'akaga nkomeze sunde paka hasi udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite na mbona wibyinira uko ushaka utite
System, no bahata, nobody will see Ginny there.